Yapuma ibuze bonke yamuga yaye.
Umculo othobayo ngelamachaqo awaiting ministries uyakhula kwamagama. Babu Zondo ose South Africa okwamanje akusitshele ngembala leli qembu
eUvel SDA Church kanti ke iqembu lethu futhi lizele si based kobulawayo eMagogo West Seventh Day Adventist Church. Siqale ukucula umculo ngo-2007 sesifushe iminyaka phose engu-17 sise ministry yokucula.
Umculo lo omnandi kangaka othiwani njalo ngubani oloba lezi ngoma?
Umculo lo esiwuculayo thina umculo wesabatheni nje gospel, classical gospel esabatheni. Sicula kakhulu on stage live emabandleni, sihamba sicula whenever invited or whenever we have programs. Obhala izingoma lapha esiziculayo yimina uMbekezeli Zondo, uMrs Nomathemba Ncube, ezimbili naye khona phana siyazibhalela eziningi.
Manengi amaqembu acula esabatheni, pho kungani linalehlukene lamanye njalo abantu balithanda kakhulu Zondo?
Amaqembu akhona lapho ase azocula ahlabela ingoma efanayo eyodwa. Sinama experiences wethu esihlangabezana nawo ngalesi sikhathi lapho esingathi uNkulunkulu uyasebenza empilweni zethu. Kwesethu isikhathi abe sesinika iculo, asinike ingoma yokuthi ngiyihlabele ngalesi sikhathi, so that singabe si-relya engomeni leziyana ezakudala kuphela, kanti ke uNkulunkulu uyasisebenzisa nathi.
Wow, wazomnandi ke umculo, pho amadlala de mangaka awaiting ministries. Khona ke umculo wenu utholakala ngapi?
Sinama album amathathu. Umuntu angasithinta lapha South Africa +27 83 591 1610. Apho kobulawayo +26 377 512 2515. Asikhona ku Facebook na ku Instagram awaiting 07. Kanti ke njalo umculo wethu nama video atholakala ku YouTube na ku Spotify. Yabo.
Singena kumpela sonto ngamaphimbo amnandi bese leqembu le awaiting ministries limelwe ngumbekezeli Zondo kuhlelo waza Woza Friday. Sabatha elihle kini lonke, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Oh, yes, it's a good thing, Ape lula lele, o moyo twelu